Me aka come. Ya come.
Bunda hizo mambo jua bro.
I know gi.
Ukuta mibake sio sawa kule wa mipombe.
I know gi.
Unataka utame kumbe chama mwenye mali mnyonge.
I know gi.
Shika mabanga kuiba kuchinja kujifanya jasusi.
I know gi.
Ufunga kabanda mkongo bila kinga kugawa virusi.
I know gi.
Unadanga danga ukipata mimba unaua kijusi.
I know gi.
Shabiki wa Yanga ikishinda Simba kutukana matusi.
I know gi.
Utongoza madenti future kuwaribia.
I know gi.
Waendekeza kubeti waisusa mpaka familia.
I know gi.
King'ara, unaroga unatoa kafara.
I know gi.
Unareta mikwala ngumi moja chari umelala.
I know gi.
Hautafuti kazi unajaza mbavu unashinda gym. Unataka manzi kwa chips kapu umarize steam. Unatukana wazazi unareta pumbavu kisa una elimu. Unaendekeza matimu haujiheshimu. Haiko ke, I know gi. Haiko ke,
I know gi.
Haiko ke,
haivuti.
Haiko ke,
I know gi.
Haiko ke,
haivuti.
Ashura. Umaraya umekupindua wanakuita chura.
I know me.
Una nini kinakufuzua kutwa unazurura. Unauza chini wafisha nunua ndio upate kula.
I know me.
Wamasaki kuwasema tandani eti WhatsApp.
I know me.
Nataka kujati unafosi turare eti WhatsApp.
I know me.
Yoto mdogo kujifanya kambari uheshimu watu.
I know me.
Yo unanipenda mini na mshani we unakapu.
I know me.
Yewa na muziki kuwekea na chuki.
I know me.
Maragire na iki vijembe na mikuki.
I know me.
Utafuta jiki na promo wa wakupi.
I know me.
Beti ashi mthabiti angekuwa mfupi.
I know me.
Wazima nguo hereni na wigi hili utoke chicha. Hira mizi nguo ukipewa bibi utaki kurudisha.
I know me.
Uo mpasuo unajiona gigi na hizo picha. Unajipitisha, jitingisha. Eh, I know gi.
Haiko ke,
haivuti.
Haiko ke,
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 I know gi.
I know gi. I know gi. I know gi. I know gi.
Mix, 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 man.